babiri nate wange yoli ocha kwinyagala oh oh kubusa siringana jagala manyenga boli buinda chika kalonsa nyusa oli mulungi osanira walungi wa ne bakazi bano batya ate baba sajja bakuli bubiye kutekewa kuba buli joyita mfudde mabeera bakwana sirina manyi galwana na bakwana yekole ntyawo woli nokuntasa bakwana nobagana ani manya ti be baba bakutute obeera otemudde sirina buyiza bugana bakwana naye be bakwana tuwulirisa sirina buyiza bugana bakwana naye be bakwana gubira wala lumuna wawamuka mutulo nalota bagayi bakwanye nga bakutwala bakutadde mu motoka ebbeeyi emotoka nagikuba naye bankuba engumbi sizitenda nga ninyamba ebirooto bikome kukuluta kuba munange kwagala oli mafuta mu bulamu bwange w'okweramu sitambula nzikira sirina manyi galwana na bakwana yekole ntyawo woli nokuntasa bakwana nobagana ani manya nti be baba bakutute obeera otemudde sirina buyiza bugana bakwana naye be bakwana towulirisa sirina buyiza bugana bakwana naye be bakwana gubira wala
Mama, mama, to send you. Okay.
Message, what the transfer?
We're not putting a name on it. What the transfer?
See.
Who gained a friend?
Oli mukazi mulungi na buli kyoli nanda bakikambwe Vigayo nungi empisa nungi amaso kika Ebirala kansirike kuba wembi malayo mbala Nyumirwa nyo bulamu wembanga ndinawe kiba kika Oli mukazi mulungi na buli kyoli nanda bakikambwe Vigayo nungi empisa nungi amaso kika Ebirala kansirike kuba wembi malayo mbalabula Oba mupya buli lunaku tokadiwa maso gange Nabanga nawe oluberera
Mwala, emotuka ine njirira tokuwa kutambuza bigere
Oh, tomanga wendi kubanga mpaka
Mama, oh.